Kwasuko kushisa kufike khona selgiqa amadoda angizile ukuzodlala abafana ngizofuna amadola izinja zami ziyakhonkotha zitha ngifele kubona ngiyagadla ngiyakhuphuka ngifika ngigeqa namagula nginokudedela inamba ethaphe nokuvunywa amabhuda ntwana kudala ngibhudla ngifika ngibadudula ngibaxixiza ngibashiye ekhaleni igazi livuza mhlazane ngikweluthukela ngangikhuphula iflow ngirepresent i-035 ngituba kuphakama iflag nalezami sigcobe isteji kuze khala amafleti kafula sigebengo mrepa sesibashiya be-M sesibafaka endleleni nalezami ngeke besimele abeze bonke bazofica ibutho ntwana hlangene Y2K elestrati phakamisa mugcwele
Kapula skebeng, unaba bephume eceleni Kapula skebeng, kapula skebeng Kapula skebeng, obrepas bafaka endleleni Kapula skebeng, kapula skebeng Kapula skebeng, unaba bephume eceleni Kapula skebeng Kapula skibeng, kapula skibeng, umbrepas bafaka endleleni.
Okay, izinja ogabhadiyo, black devil, awunakubashintshayo Iziphuma ngobumnyama, iziphula ikhanda, zinanhliziyo Xeshana gonxuka inhlavuye langa, ziphathisaka Kujabha impatha, kujabha umxhaka Sebenzela imali, mdala isivikele ezitheni Kanye sakhe isibamba phini bagcwale ngeyisebenzi Liyaphuma liyashona ngithi salute emasosheni Siphakamise u-7 masihlangane esitradini Sivale ngesibhozo vele bagcwale ngenombolo Lezi ziphusha isimokolo kuqhela umaphuza Lezi mpatha zinalayini abaflabhile eshizweni Abanye bafake isitayela ulodi nonozalo ngithi salute ebuilding Awu, mela onde mira ngibakhafulela ngenombolo Abangagcwala baphakameke Nale ngoma ivusa usinga kuthi angikhulume ngeyilimbo Awuvele zami zinolaka ma unolaka gcwala iganga Yeah, oh shit
Kapula skebeng, kapula skebeng Kapula skebeng, unaba bephume eceleni Kapula skebeng, kapula skebeng Kapula skebeng, obrepas bafaka endleleni Kapula skebeng, kapula skebeng Kapula skebeng, unaba bephume eceleni Kapula skebeng Kapula skebeng, kapula skebeng, umbrepas bafaka endleleni Kapula skebeng, kapula skebeng, kapula skebeng, unaba bephume eceleni Kapula skebeng, kapula skebeng, kapula skebeng, umbrepas bafaka endleleni Kapula skebeng, kapula skebeng, kapula skebeng, unaba bephume eceleni Kapula skebeng, kapula skebeng, kapula skebeng, umbrepas bafaka endleleni